mapenzi anachuga siagui kolabo sipiti mdundo voko mshibo ah, anazipenda dadako ninavo shine ni stress wako tata ninavo switch na kuwaka kama ta let it in is paper you think of that you better step up cross the line never step up udi tabu amageta money money amageta I'm a backpack nigga briefcase nigga get any money yeah I'm that nigga shilling dollar naira euro pound run all that you know nakoto nako we rolling watoto zuri wana falling daily kwa simu wana calling kinachofata ni kupressing 6 in the morning amkia supu ya kongoloni ndoto rudi magetoni mara sita ni kapressing
kawa mbezi si bado tunapeta yeah tunapeta kawa mbezi si bado tunapeta ta wasileta geza kuleta
Sisi bado tunapeta Ukimind ujue utataseka Wewe seka Usifate nyuma utachuleka Hizi dini ni kusanya hizo pepa Put your hands up Fura iya kani wewe umeweza Naweza, nacheza Zidiaka kire naweza Pendeza, naweza Naesh kufanya nachoweza Never hesitate, mini hurricane Never hesitate, dia ni hand cane I feel myself chabana safe Shillings, dollars, rents na naira Haipite siku watu yala Nasichoma tu watu yu ya zara Kitono tasema masihara All God can judge me Na sali, na ari All good can judge me Na sali, na party